emsebenzini baby. Everyday love music ngunguza.
Nginike uthando uzophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando uzophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle.
Mina ngiyayibonga uNkulunkulu engihlanganise nomuntu onjengawe bayaza abaningi mina yabeyiflobe. Kubo bonke labe ngehlisa inyembe zakhona ngicela bandla bengixole.
Wabeka woka amakhadi ami ngizokhupha kulo muntu ugadani. Sambulali ngale yandlela ufandami. Weekend angiphenduka ugeleke jani. Uyena 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 ayingeke uyena uyena. Wabeka woka amakhadi ami ngizokhupha kulo muntu ugadani. Sambulali ngale yandlela ufandami. Weekend angiphenduka ugeleke jani. Uyena 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 ayingeke uyena uyena.
Ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle.
Bika namajimbos mele uhleze wazi khona lokho epiloting akabuniki intombi yakho iros. Poison, poison, always poison. Yasin, mina ngiclever kabuthatha lo mfake edlozini. Bese ngihlale naye phathe bese ngithi
nginike uthando.
Wabeka woka amakhadi ami ngizokhupha kulo muntu ugadani. Sambulali ngale yandlela ufandami. Weekend angiphenduka ugeleke jani. Uyena 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 uyena
ayingeke uthando ngizophatha kahle. Nginike uthando mina ngizophatha kahle. Nginike